Itiyoophiyaatti boora ayyaana ganni yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoostu ayyaaneffama. Jala bultii ayyaana kanaatti gabaan magaalaa Finfinnee akkamitti akka oole gabaasaa argannee jirra. Ka bakkawwan gabaa tokko tokko deddeemtee daawwatte gabaastuun VOS Ahidaamtoo gatiin mi'a tokko tokko ol ka'u kaan immoo garbuu namoonni gabaa ba'an natti man jetti. Of eeggannoon COVID-19 garuu dagatamee jira jechuu isaaniillee gabaastee jirti Tsahaayee. Kunooti.
Hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti boru ayyaanni dhalachuu Yesuus Kiristoos ayyaanni qillee ni kabajama. Kabaja ayyaana kanaa ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa magaalaa Finfinneetti giddugala gabaa fi bakka dhaabbii qotiyyoo hoolaa re'eef lukkuurra deemuudhaan namoota bitanii fi gurguran haasofsiiseera. Obbo Addisuu Awweqe namoota dhaaba horiitti dubbisne keessaa isaan tokko yoo ta'an oolmaa gabaa ayyaana qillee bara kanaa akkasiin ibsaniiru.
Egaa ayyaanni qillee barana kun baay'ee gaariidha. Horii hammateen tokko bitaa jirra. Anis naannoo horii naannoo 10 takkan bitiin ture. Egaa ummatuma hawaasa kanaadhaaf jedheetiin gabaan isaas gaariidha. Hammateen tokko gaariidha gabaan isaa homaan jedhu. Eeyyan dhufeera.
Gatiin isaanii maal fakkaata? Fakkeenyaaf qotiyyoon giddu galeessa hangam baasaa? Guddaan isaa hangam baasaa? Barana obaan garaagarummaa isaan qaban?
Egaa anis kaleessan dhufeen ture gabaawwan kana keessa laaluudhaaf gatiin qotiyyoon tokko hamma 30 jedhamaa jira. Gatii isaan gurguramaa jiru garuu qotiyyoon giddu galeessiinsaa hamma 20 gurguramaa jira. Inni guddaan hamma 25 gurguramaa jira. Gaariidha gabaan isaa.
Bara darbee yoo?
Bara darbee keessatti naannoo 18-15 inuma jira. Hammateen tokko ol dabalaa deema beeta gatiin illee gadhiin irrisaan deemu. Hammateen tokko ol dabalus hammateen giddu galeessadha.
Adde Ma'aazaan ammoo giddugala kuduraa fi muduraatti qullubbii bitachaa turan. Amma kanan jiru naannoo giddugala kuduraa fi muduraati. Qullubbii bituun dhufe. Qullubbiin gatiinsaa gaariidha. Kiloogiraamii tokko qarshii 12 dha.
Shunkurti laayinoo shunkurti janaa noo minin maayilii 12 birna yaalee.
Obbo Alamaayyuu Habtaamuu daldalaa re'ee fi hoolaati.
Re'een barana gatiinsaa gabaan qorraadha. Isa bara darbeet irra kan baranaa gadi bu'aadha. Bara dheengaddaa haga 200 akkas galchine amma 100 akkasi sunuyyuun gurguramne akkuma laaltan kana 45 guddaasaa haga 65 giddu galeessi bara darbe haga 55 ture guddaan haga 85 illee gurguramee ture.
Aadde Gannat Bayyane namoota re'ee bituudhaaf naannoo dhaaba hoolaaf re'ee gaarmentii turan keessaa isaan tokko yoo ta'an gatiin re'een ittiin bitamaa jiru gaariidha jechuudhaan haala gabaanarraa itti oole ibsaniiru. Naannoo gaarmentiitti gabaan yeroodhaa gara yerootti babal'achaa jira. Duraan hoolaa qofaatu as jira ture. Amma garuu re'oonnis ni jiru. Sanuu re'oota gurguddoo fi gatiin isaanii gaarii ta'an re'een guddaadha jedhame qarshii 5000 hanga 6000 bitamaa jira.
Tilalliqoo chooraafuu waagaachuu xuru noo danaanu. Yel 5,000 6,000 tilalliqu xuru tilliqe tabaalawan baxaam tilliqe 6,000 5 gazaa.
Obbo Taayyee Laggasaa daldalaa horiiti. Qotiyyoo Hararirraa fe'anii gara magaalaa Finfinnee gabaa horii Aqaaqiitti daldaltoota gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Gabaa ayyaana qillee waliin walqabatee kan baranaa fi bara darbee wal bira qabanii akkanaan ibsaniiru.
Ayyaana qillee barreen gaddaatirraa barana horiin baay'ee jijjiirama qaba. Nullee daldalaadha dhakaa feenee dhufneeyyuu baay'ee gatiin isaa barana gibbu'aadha. Yeroo barreen gaddaa baratareen. Barana baay'ee gabbu'ee horii baay'ee feenee dhufne horii illee gurguranne nullee horiin baay'ee qannasee barana. Barreen gaddaa kan 30 gurguraa baane barana 25 illee 26 illee akkasitti 4,000 horii tokko irratti qannasnee gurguraatu jirra. Barreen gaddaa ammaanii gara qotiyyoo 36 tan galche. Gurguree tan galee gatii gaarii gurguradhee tan galee barana gara horii 26 tan fidee dhufe haga amma horii 8 qofan gurgure horiin kun kinoohima jira akkam argitan kana akkasitti gatiin baay'een harkaa bu'ee akkasitti qannasee gurguraatu jirra.
Ayyaanni qillee bara kanaa erga weerarri vaayirasii koronaa mul'atee ayyaanota kabajamaa jiran keessaa isa tokko kan jedhan namoonni yaada isaanii naaf qoodan dagannaan namoota biratti mul'achaa jiru hammaateera. Dhibeen kunis daran dabalaa jira jechuun ibsaniiru.
Egaa koovidii walii wal qabatee akka kutti laafaadha jedhes nan yaada. Karaa tokkoon maaskii fees maaskii godhachuu dhabuu warra jiran jiru. Uummanni naannoo kanan immoo gariin isaanii baadiyyaarra waan dhufaniif uummatni magaalummaa keessa jiru. Sirritti godhachaas hin jiru. kana fu lafa da covid wal qabate maski godachu da budandaw ambrasmo walit hedumachu dan karato kon mo sanitizer yo kan mo ofe gennu tasirrat lafa de jere tinjada ergan dabar sum barbadu sela ayanni guyato koda wantef lubun mo inumajira kana fu covid wal qabate tin ofe gachu qaba tokofa maski godachu nurajira እንን ለማፋን ሞ ታሪክ አርሺ ደኒ ወፋን ሞ ወልት ቱቂዳን ደርቡ አንደን ነው ኮቪድ ከና ወልቀበቴ ወልት ቱቁዲ ሱ ማሲ ወጎደቹ ሳኒታሪ ሰዘሪ ፈየደው ዱረጅረጅ ዲያደ አያነ ጋሪ ሲናው
ቃቀ በተለለከተ ያው አብዛኛው ሰው አይጠነቀቅም ግን
ኦፌ ገኖ ኮቪድ ኢላችሱን ነሞን ሄዱን ኦፍ ደገተኒሩ አኩማ አገርቱ ከና ነምኒ ሀጉጊያ ፋኒ ፊ ፉኛኒ ሂንጎዳቱ ገሩ ኦፌ ገቹን በርባቲሳዳ ኬሱማ ናኖ ገባት ነሞኒ ዋንባ የተኒፍ እርጋ ወንደርባን ሆጅር ኦልቹ አከቀባንቱ ሂማማቱሪ ገሩ አኩማ አርጋ ጅርቱ ነሞኒ ሄዱን ሀጉጊያ ፋኒ ፊ ፉኛኒ ጎዳታ ሂንጅራኒ
ታክ እየተገበሩ አይደለም ያው እንደምታዩ ብዙ ሰው ማክስ ያደረገ አይደለም
ገባን ጀለቡልቲ አያነቅሊ በረና ገቲን ኦምሻሌ ተኮተኮ ከንት ደበለ ዮተው ገመብራናሞ ገቲን ሉኩ ሆላ ሪኤፍ ቆቲዮ አከሶዳተም ሚቲፍ ፎዬ ቀበጀቹዳን ነሞኒ ኑት ሃሶፍሲስ ንዱበተኒሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ